Sanzuri mwiso kucuruza mbese wajayo
Ezeye salamutaje nonaha wajya mwijuru
Agusanze mu kazi ukora buri munsi mbese wajayo
Ezeye salamutaje nonaha wajya mwijuru
Yes, I